meda almasi uyogi masihara en sawani chesawo ya ye yena mwendo ikawenda unileza aha ezigongo tuna unitosha huya ye changanya changanya zidi kunogesha ai vita bila zama leo tunakesha.
Kafuni mashuka na mito, mwanamu, mamito, mamito, mamito.